Mommy, please don't cry. Got you keep hurt. Can better you go hard.
Niggas in the
butt. Wanna say my watch familia. That come and make watch. King Kong la familia. Master, mafia, power, gangster, ninja. Uzireta mjozo baba yangu nda kuchinja. Kiabo kapurisi. Nuksi kama tisi. Hopo si hisi. Gonya short and never missy. Nuksa ukipeta. Swing na unanyeta. Man. Baka was here when I pick and get up. My coffee shangiria, coffee star. Harakiri, Jay-Z, remix the better. Yeah, kiss, kiss through Monday. Fighting back a Sunday. Cash in, out, now I'm pambe. Dirambe, kao me kura kande. Ukiji bao sa hao. Enda ka kunye na uze chambo. Rap nigga. Kama billion laki, billion mia. Sumu kwenye shati, cross border India. US, simu zinalia. UK ndio na mchinjia. Dubai kafa, ilala ndio na mfukia. Shenzi yake, sina wongo sina kweri niko neutral. Aniko mbari, juu pembeni kwa mbere ya Pluto. King, saki mbere iwe majuto. God, yes, swagiri bituko. Uchekeshu wakati unacheka mcharuko. Mboso, ama asile ichamboso. Izo manizo, for shizo, movieso. Sifa mpeduli, gumifandizo. Bongo cinema uma Izo majera majiri maruru majizo majumba kanumba wanapata mfurulizo mfurulizo mfurulizo. Ah, what's up nigga? Man, mimi watu dead. King Kong kwenye kiberi disile. Gas gas watu wangu wa yugo. Hey. Hey.